www.malawi-musiclife.com.
Mpuno salota, mama dalila, ndika najiwa, sinka dalola iwe, ningati ndapata, mamuna mbambande, kumai malota, ndango zuzi santima, inefundo na manga, bola ndiende, abale ndili nao, agandila ndila ine. Gondi jako cha season, kapena gundi pande ya commission. Kuma eyes hesitate, naisa kupilila, upilila kutimwina usinda. Obanda cho chitika, chitika iwe weka susinda. Umangondi balalisa, ndali matima lelo nizipita. Akandi one na ofunika, mwina kufunika, pena pake.
Yes.
www.malawi-musiclife.com.